It has been increased from 4 hours to 9 hours, from 9 hours to the whole day.
You're right. Yes, that is the
second thing, Futia. Lole shobu. Gufikile parishinga.
Upitile na drama ikuru yeti na
mzani. Good music.
Apa manje wafakirako fiwa o price. Do you think everything is okay?
Everything is not okay.
Apa, what you have to do tufure tuishi vyo ikatama pepa la ya chalo before this issue goes beyond.
Loadshedding pazeti ni haya, akabunga na kena ni haya, fuel yonse ni haya, tatulanda tatua kuata na loya. Loadshedding pazeti ni haya, akabunga na kena ni haya, fuel yonse ni haya, tatulanda tatua kuata na loya. Sala limwe isa veloa, mwe wantu imwe loa. Sala li isa veloa, tatulanda tatua kuata na loya. 626 tula baza, tula pala ukalionse paka palaza. Nombe vlechitika mchalo bulaza, kuwa papa monga ni maloza. Tula baza na babe na tichoncholi, ule pala ukafutu kukale kusoka. Paka wafondoka wasuka fe wako moka. Elo pasate wakupelo bufunga u, ule fika bondi bunga walilunda. Bazesu kama light wali senda, fuel na ena na walunda. Cost of living jena tea kulanda. Itafenga nalala filo tono kupunda, tata mutulo buwato wabunda. Load shedding pazeti ni haya, akabunga na kena ni haya, fuel yonse ni haya, tatulanda tatua kuata na loya. Load shedding pazeti ni haya, akabunga na kena ni haya, fuel yonse ni haya, tatulanda tatua kuata na loya. Sala limwe isa veloa, mwe wantu imwe loa. Sala li isa veloa, tatulanda tatua kuata na loya. Na inendande po awe imwe chachila, okele kansonte po twachula pafula. Badi tisa lila ifa kufibi, tumoneka kumenso kwa tifilubi. Katua lile nsala awe tavatumfwa, bala chita igino kubika po kutumfya. Mweleza tupe niko sigino, noti feki tulefwa ya original. Avantu ngamozeze tenuro, uwapusisha avantu kubusha waka farao. Ama youthi babai lafeno kunwa, inchi tota kwa wawashungulu kafenge fiwa. Kashi andi mukati mulia musaluni, na zinki manata kwete populani. Bazesu kwa malaiti vali sendia, kunganda zilo nona kabunga. No business yonse bali lunda, kule lila fensa laimwe no kupunda. Load shedding pazeti ni haya, akabunga na kena ni haya, fuel yonse ni haya, tatulanda tatua kuata na loya. Load shedding pazeti ni haya, akabunga na kena ni haya, fuel yonse ni haya, tatulanda tatua kuata na loya. Sala limwe isa veloa, mwe wantu imwe loa. Sala li isa veloa, tatulanda tatua kuata na loya. Mweleza tupe niko sikino, noti feki tulefwa ya original. Avantu ngamozeze tenuro, uwapusisha avantu kubusha waka farao. Mweleza tupe niko sikino, noti feki tulefwa ya original. Avantu ngamozeze tenuro, uwapusisha avantu kubusha waka farao.
Load shedding is too much.
Too much.
Good music.
Load shedding pazeti ni haya, akabunga na kena ni haya, fuel yonse ni haya, tatulanda tatua kuata na loya. Load shedding pazeti ni haya, akabunga na kena ni haya, fuel yonse ni haya, tatulanda tatua kuata na loya. Sala limwe isa veloa, mwe wantu imwe loa. Sala li isa veloa, tatulanda tatua kuata na loya.
Music. Pay attention to my dedication. Yeah, this is not a political song. I'm just a voice for the voiceless. Why should I die, type, girl?
Sir Cherry K Production, baby. Exclusive from Sam Up to Tsi.